Yanda jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyali Abdul Muni yottinta e mon. Sembe habaruji meden hande ni der mun ni en kalando gartiro olum passeportuji diplomatique himbe hewbe bibbe leydi Niger e jiaabe leede yasin gonno nawtoro passeportuji di en dan wallirde gomnati maral democratie jippina ngalgal. En kalando ni fa hande do ittol jungo e Hamma Amadou fa hande do ni ko watta do ni dum wakkati dum ye dum wado haaju makko gannodi tiddemo yeso cuudi kiite yewtere pindinol meden studio kalangu hande en wadan do weltare fina tawa leydi songay ko indira alzanaay kenga alkamisa ardibe hebe leydi Niger dendan ni gartiri polum passeportuji diplomatique himbe duni fa hande wadam be kambe keme jenao e chapande jenao passeportuji di duni fa hande himbe leydi Niger bibbe mudum e jiaabe leede yasin gonno nawtoro passeportuji di andan gandan gande gomnati maral democratie leydi Niger jippinangal laso e jeegom lewru juillet tandu ujuna didi e laso e tati ministri be hebe ardibe gollirde mawde deputebe e sawortobe gomnati leydi Niger sudu deputebe ardido do ni fa handen do leydi Niger di andan sawortobe en kan gondo nawtoro passeportuji di andan der yaabe helede yasim be do ni fa handen no limte himbe leydi France Ingala Amerique Libya e konandi titta do lawol siriade batu joda hale mongu leydi Niger wado temu yaade yeso ardibe hawju cakantaraje gudumaria département mudum lamibe jowrobe ardibe saru suji ardibe dun fa handen kominiji e pelle daranide himbe leydi cakantaraje gudumaria de andan ni gadi hawrinde en ka en du gan yewtinade fi o enda nani ko Alhassan Mamman prefet gudumaria o enda ni wi'i do hawrinde wadane de andan ko Mamadou Madou waddi firtaade ngal fulfulde
no jida non gal min gadi do filla talkurundo ardibe house lady hebe be neldi min do labi nayi to be mbi min kala kulle de min ji e jide amin dun sabi bini kono dumi ardibe habbini be ben fu min badda ganti min de lamu khalifa ngu der jonde jam portal e pamral dun hali du do filla ndenagu kambe rafke joran nyamri cellal balli nimbe jande hautade e filla gollobe gammo idde battane leydi ndi yaade yeso
jinna wonne jamhuriya tam zuwa gaba.
Hamma Amadou ardido Lumana parti o enda duni fa handen kenga alkamisa sappo ene lewru septembre du enden duni hitandu ujadi de laso e tati sudu kite itti jungo he makko fa wakati dum wadi haaju makko noddi tiddemo yeso cuudi kite kade micintinani be duni fa handen ko Hamma Amadou enden ni nanganoma dalila tefude umminde hakkiloji himbe leydi Niger do enden ni wakati cubakiji gadano leydi meden di enden ni hitandu ujadi de laso e go ko Bazoum Ahmed suba ardangal leydi Niger di enda talata sappo didi duni fa handen lewru septembre du enden o jaaji do enden nyamay leydi Niger juude to enden leydi France to yehuno gan nyawtigu jeddire de duni fa handen dermu ummo wiibe to enden ni leede mu en yehude leede tuba ko be wartiraabe der kogol OIM to enden ni der hubere agades burtake hollude metal berde mu en be bi duni fa handen ko kay en ciomi jodaade der cakantalar denda himbe be duni fa handen himbe leydi Mali e himbe la Guinée be bi du ni ko be goni be tefa kan woni hotude wuroji mabbe tenema dumbiya kalodo inde bibbe leydi Mali di andan ni nani ko wi do majjun ko Moussa Mamma waddi firtaade ngal fulfulde
ce mouvement mi ngadana lebbi jeegom illu asamaka arlitana ko yotti agadez lebbi amin jeddini hande e jamde yaade to ardibe hausu Niger heybe be kanjum be Mali yaade sede awo dum wallami min kaba soccitaade der leydi amin no min ngoni hen e wadirde ngurda amin ni dum don wala no hegi fey seeda dum wadi ko jiton dum fu wadi hande na ko gere amin nati kelol gineji e wujude tawidu wana hunde ko tawa der muyaade amin no no wodi der amin jomiraabe galleji wabbe lebbi jeego to gorko gaddo wakkati mun gollay noy battane mun latoyto don sabi bini mburtaki ami hande ki no wodi der amin be ngala fe kadule
ya certain des habits
illa hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e nayi nder kominiji mai nasoru wato andu ni fa hannde nde en daari feroɓe ci'e mu'en leydi Nigeria dalila rafkeƴeran hakkillo fukkingo ko tawono de cakataraje ɗe enɗan ni gari gudumaare ɗuwaade yimɓeɓe enɗan ni woɓɓe mu'en no ɗon tefude nder haɓɓidaane hawtidaade ɓiɓɓe wuroɓe ɓenɗan ɓe gaɗane talki ɓiɓɓe leydi Niger ɗo na ɗum nduni laatani saɗorna ardiɓe sarusi komin waɗande himɓe talki ɗi enɗan nani ko maala Mamadou Grema Ari kanduni fa hande ardiɗo sarusi on dan ko famtini dow majjum ko Musa Mamma waddi firta ɗengal fulfulde ko Musa
caɗale ɗe min goni he hawrude nder gollal amin tawa kena hedde nokkuje tati no wodi ɓiɓɓe leydi Nigeria feroyɓe warde nder leydi amin no wodi soƴƴitiɓe kamɓe dilloyɓe nder wuroji mu'en warde feroyɓe ko gari ɓen no jogi talki leydi mu'en caggal majjum eɓe gaɗane talkuru ko hokkataɓe lawol jonde nder leydi saɗorma tawaɗo on woni no wodi feroyɓe gari wardoɓe e gere wiide ɓiɓɓe leydi no kokke talkuru ɓingu leydaku se ko Allah miɗen ɗon kawra e caɗale nder majjum wodi ɓe koƴatana ɓiɓɓe leydi Nigeria hokkude ɗum e goɗɗum latanadeɓe seedeɓe ndene no hani gomnanti hoƴana ɗum laabi sana ɗum fu yaade yeeso famoytake moy woni moy
nini waɓa
habaru mo kettiniɗon oɗuni fa hande Mamma Idrissa kan woni mo waddimo maɓɓolo keeri caka leydi Niger e leydi Nigeria duudini fa hannde waddi ko lumaku cakantaraje département Gaya saɗornan nduni fa hannde himɓe no keɓa ɗum harko darta lumaku mu'en misali lumoytoɓe ton anden ni junju maɓɓol keerol gol ni fewni lumaku yaha wartaji himɓe duni caka leydi Nigeria di endan e leydi Niger nani ko Alutani mun kawjiɗo lumo junjugo enɗan ni wi'i dow majjum ko fadel Alu waddi firtaɗengal fulfulde
haala de kinda muci
nder fimanimɓe tawa nder mum hannde o sayi to fedde darinde dow fi renugol leydi ndi e ɓiɓɓe leydi hooƴani ɗum laabi le wakkati mo lumo ngon heewiri jama'aare ni no haani ɗum faama iri moy en hen nattango e wurtadengo ngam batte Allah eno bayle ngaɗiri nder leydi meɗen ni sabu joltol keerol leydi ngol e hoore mum hoya wona iri ko nden mum ɗum noon ley gineji ɗin hunde fuu no wawi wattede nder mum ba ko accadagol are ɗen e hoore mum no tawa ɗum ɗo fi no daaro suu duniyaaru ndu fuu dey yettore Allah ngam sengoji nokkuje ɗen fuu kettol nguure fuɗɗama waɗede jonɗo
godema Allah
ndungu hikka département d'accord kanduni fa hande no hulƴini no woni no yehira ni enda misali fuudu nangude balɗe sappo lewru septembre du enɗan warde hande kulle bonnoje guese kanduni fa hande bangi nder cakantarare nde enɗan hokkerduni fa hande waɗi sanne nder soɓɓirde nde enɗan nani ko Hassan Labo Almajir ardiɗo sarusi deme département enɗan ni ko wi'i ko Adama Umar waddi firta ɗengal fulfulde
la campagne dans le département de Dakoro
ndungu hitaani hikka nder département mo Dakoro no wodi jooɗe sanne yerno ɗum wontide wakkati mo kalte o enna sabu illu e awre nde noon woni ɗum heɓay awre law awre nde du konna cuɓinaaki kadi enna du konna ndiyan toɓay honno hanum ni ngam yotta ɗo enna voilà fu ƴiwonde yotiinde millimétre capannayyi sappo e jeetati ni nogaye ɗiɗi en ni e ko nanndi e muɗum ndenno ndiyan ɗan heƴanayi awre nden gara ɗum ɗon du fuu waɗi sey ka seeɗan ko bonto autorité ji naati eɗey keerol commune ji ɗi Dakoro ɗi pat voilà to ɗum indanaaka giluƴi en ni Babato Ferete en ni to henno awre arande nde enna fuu Babato koye naati bonini ɗum woni hara heedoyde e badar
silsano fedde leyɗe sahel noon duni fa hannden nduruwi dowre du fa hannden saɗor maji ɗi wonƴitagol bakaje e tenere woni no waddana himɓe ɗum nduni fa hannden fedde nde enɗen waɗi batu muɗum hollude duuɓi waɗɗi duuɓi capanɗe joyi e singede hannde hannden nduni fa hannden nde en daari waɗan balɗe naabi en duuɓi seɗɗa ko leyɗe ɗe jeyaka e fedde nde enɗen e leyɗe duni fa hannden ɗe jeyaka e sahel o enɗen no tefa natude fedde nde enɗen Allah e nafakka ko tawa nder durogo fedde nde enɗen ardini agrimet ɗo enɗen ni sarusi ñame noon no limte nder sarusuji gonɗino ballita fedde nde enɗen professeur Sanusi Atta ardiɗo duni fa hannden bureau agrimet kawjiɗo teykade e waɗande himɓe ekkintinoje nani ko wi'i ko Rahilnatu Moussa Hassan waddi firta ɗengal fulfulde
si vous prenez effectivement à partir des années
senen koƴi e nder duminaɗi ɗe sappo e ɗiɗi warde joom lewɗe tewti natugol e silsi o enɗam kam wonno Benin en ni Côte d'Ivoire en ni Guinée en saabu leyɗe ɓe taykike ɓe tawi hono soɓɓirde maɓɓe ton no woodi caɗaɗo haɗa filla woñitagol mbakaji tawide konna silsi on no woodi dabareji ko watta ko durwida e majjum do ko yaawi e ko wooɗi ayo woodi konna hono Cameroun en ni kan kanke wala les sils wala les cda o kano woni no yiiɗi kandu wallite haɗa majjum saabu andi silsi ɗo min godana gollitirɗe gongaje cigilotoɗe hunde fo fo illu yottaaki kan won joni fi maawagol ndiyam minen kokka kibaruuji ɗi yaade e waɗoɓe dabareji ɗi law illu ɗum yottaaki gam batte Allah to bonande on heewa sanne nenne gollitirɗe min jogii laatiɗdu konnani min gomi ɗen payna ɗum gam batte Allah heɓa waɗa haaje momin jiɗi on enda ɗum saabi ko jiɗa himɓe ƴen tewta ɗum saabu gollitirɗe no enda moƴƴuɗe laatiɗdu konnani no waawi durdude kulle ɗe enda fuu andama yi'ama du konnan gollam
qui cause beaucoup de dégâts socio-économiques.
Huɓeere agades hannde ni de en daari nder wakkati cakitiiɗo annda ndi no tawra rafike ƴoran hakkillo fukkiingo e rafide naako himɓe are e nder banggeejo gonduni fa hannde himɓe no ɗum suuli ɗum sanne e ɗum suuli duni himɓe ardiiɓe hawju région o enden nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i daande de ɓe gatti yahde he ardiiɓe enden ko Moussa Mamman waddi firtaa ɗen ngal fulfulde.
Hano min ɓi leydi agades tawaɗo e jonde nder mum nder banggeere am no tawda rafike ƴoran ndenaagu miɗo seedi ko laabi kewɗi kippitanɗe no ngaɗe nder banggeere am min e hoore am mootere am tetaama e gita am miɗo yi'a e malfa ɗum waɗi ko miɗo watta daande yahde e ɓiɓɓe wuro ardiiɓe hawsu région o ngam heɓande o fii mo sola
effectivement ko sagitiɗo fii rafi ndenaagu wonno heewa sanne ɗum warti karto majjudu konɗa e ɗum hani ɗum suula himɓe fuu nde banggueji kewɗe nder galluɗo agadeuse nde enɗa himɓe no kippiti eno tete bonano ɗo no waɗa sanne nanen hunnon ko laati no hani himɓe fuu famano ɗum himɓe fuu modaro tawi jiyaɗo fuu no wawi yeeye holloɓe haɓɓiniɓe enɗa daarno wadda e jomum nder banggueji ɗe ɗum tan wawi rende himɓe e nder fi on enɗa
ɗo leydi Niger ni de en daari fina tawaji himɓe no feerodira nokku nokku misal duni fa hannden ɗo nder région Tilibere de en daari leydi Songaye nder muɗum ummatore muɗum jokolɓe e surbaɓe duni fa hannden no tawra waɗude weltare en ko indira alzanaye nder ɗemgal maɓɓe en kettino yewtere Umaru Bul Hassan ardiɗo duni fa hannden banggere ayorugol non e Salamatu Kadiri wakkati Salamatu Kadiri o enen ni yehuno to enɗan golloyde ko firta ɗengal fulfulde
ñaaƴo ngo kay minen songonkoɓe taɓe ɗo enda minen woni ko wattu ɗum so kaaɓe du kañum woni ko watto ñaaƴo ngo enda saabu nde ɗum waɗe sey wiye debbo joom ɓiɗɗo wawa wadde ngoɗo ñaaƴo s goro e sigari sey suka debbo mo enɗi dariɗe kam wawi wadde ñaaƴo ngo enda
nde woni hen nde ñaaƴo ngo watte
ɗum wala hono wakkati na ñalano ko ɗum heeƴana senini Allah waɗi nder wurɗo enɗa wiyama suka debbo beero wari sey sukaɓe jokolɓe hawra tinno no filo filo le wurɗo fa yiita to suka debbo jippi ɗum wala wiye ke himɓe gara ndiwodirdo makko noon koy so yiyama fuu jonka himɓe kawra jawdi tewta dabba muɗum na gortoɗen hokka giɗo makko on sey wiye mane kay hirsani mane ɗum hawra ɗum wadda goro e sigari nden mum kay kolli galano tumiɗe galano jamma nde golle wala nde ɗum wara jokka ɗum hiira ɗon enɗa eɗum helle eɗum yima jimo on enɗa no inde debbo o e gorko on endan
balɗe foti fijo majjum watta
balɗe jeɗɗi woni ko ɗum watto eɗum welto ele ñaaƴo ngo endam jonkay goore e sigari ji gadde hen senini a fessi almetu maɗa fa nanguina sigari ndeni yitigen waati cameɗa kokka buuɗi joyyi kano ñande mum joyiru no ɓuuri ba hen mbaɗaru hande nde endan sembe to a yoɓan ɗum duni noon dow weltare wotere nde endan ñande fusuka debbo o dilloto himɓe ɓen hawra ceede mumen jokka o sallime kanko debbo on so laana o natto kay ɗum kay ɗum natle laana ɗon eɗum yima kolli no fiya e nder majjum yaade
wolaga karandu ñaagete
sukaɓe ummatore tan gatta ɗum na
pour kuddingu sas
wala fuu e keerol mawɗo no naata hen kanon kamɓe mawɓe kellata e booma yeeso ɓiɓɓe maɓɓe e taniraɓe maɓɓe hen kamɓe sukaɓeɓe du ɓe gatta golle ɗayɗe hakkude maɓɓe rewɓeɓen koye ɗum jotto noon daague daɓɓe himɓe no yewta to mawɓe du garani jooɗo hinno no yewta soni waɗi ñalaɗe jomumen jokka durwa sallimo hawra ceede mumen kanko debbo on
nafakkaji iri ɗi e tawa nder ñaaƴo ngo
nafaka ñaaƴo ngo kanni woni min immeke ɗo minen sukaɓe jokolɓe surbaɓeam min jeehi min tawoy to enden sukaɓe jokolɓe surbaɓe min kawri rew maɓɓe jaɓɓitiki min teddinimi komin ummiɗo ande ayeto min jeehi to enden cendaji sukaɓe wuuro amin jokolɓe neɗɗo fo yiimo ɓerde muɗum yiiɗi to sa yimo jiɗɗa onda a warti a waɗi lebbi lebbi sey coƴƴoɗa to jomum dewla ɗum gadda ɗum to nden wona ko joni ɗum noon a yimata ko tan jaaha piloɗa debbo on enɗa nin ɗum warroto to ɗum woni ko jiiɗa hande leñi ɗi fo no sorkodiri ni enɗa
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen timmata komin dillami acca Mamma Ada yettina habaruji awsankore to moɗon